Valentino with Lime Music.
King of Buzz. Rumor says
Kademo made this.
Never stagion.
Zedwap.com.
Roma says Vali sumia molo kwa kubika kuma kwebo. Baka puna pachipiangu waka pando kuma chebo. Ifemu fiafi wanga, my blood kuma tebo. These daughters and sons of Jeza pia una devil. But foot another rumor says Vali bombe shafi. Kale vashe pia unanga ni dobe nobe shafi. No sweet, no sweat, Vali landa nolo chafi. So vena dionse dionse wala pala ukanga buwa chafi. That's what rumor says. Kushinendo shinganisa no babu. I don't know which is which. What is that? Another rumor says Venda name Fuchuku na mapanga no tuseme. Milo pashfumanga menshinga wa ingila munchende. Gawa ingila munchende kumi puwezi show mutende. Bake mpia fusende wa fote timu wa pende. But foot another rumor says Buffy wa kumaini. Amaka wa kwata ya kunchi tonde ya kumaini. Bana waka ele umotu wa same line. Mwika letele lava nenu wa swine you align. That's what rumor says. I feel a fee that if Bono got the Shingani Kunch dog. Anyway, Fima Roma. Roma says Mokalio Mokamba Kuma Paz Nama Metaphor. Delivery on points Nama Rhyme Yama Letaphor. Ali Kato Mopando Enatakwa Wokuleka Koni most expensive somo. Fuile Mwaponya Sako. Put another rumor says Wofite Olemba. Memi Mboshako Kuplowa Wofite Olenga. Momoto Mwaba Femenshi Eka Eka Nga Bembali. Ngateva Chite Katwishin Dateva Cheule Mbali. Rumor says
Iyo rumor shaish wana inenga chichinka Ngapufi. But nine and I don't fuck with a pretty finish. Anyway.
Roma says Vali apaku blowa Vali pandile. Blowa kwa fiwanga takunganga Vali tangile. Bafyashi Vali sandile. Kuchechi Vali pandile. Upanga Vali sambile. Na femu yali langile. Put another rumor says Buffy waka yeli. Jealous tapawa kwa itwala pasoni kuisa beli. Mwina le pushinga fiodo shinsu memi beli. Numa pali kumukakanga kama wanama beli. Rumor says
Sendana sira sana fima rumor viwashu. Yeah.
Roma says back tamashano kola vengi ni wa mwaka. Impia wapanga everyday woku panga mwaka. Teta kwa tetilu ngatakite wala wa maka. Vambini mkano wa banyela toali wongwa walu saka. But foot another Roma says Buffy brandi ikulu. Bana wakwa lesa waikalanga vena ibulu. Eskulu fena business endorsement filesa. Mwawa pela fiosofe wakwa tati nilesa. Roma says
but nine is size with your beard never phone on.
Anyway, Roma says the party fiak to a score ya pasta wa fake. My miracles the panga fima wanga na matriki. My gospel what is the chakolo wa tende wa mtawe na ma drugs van before no to swende. Put another Roma says yeah the question. Kulanda pava bompi wa kwalesa mukalosha. Bible yali landas na bafwa mukavusha. Ukachusha wa bompi bandina inenka chusha. That's what Roma says.
Ah inenka kwalesa shifuwa no kulanda popoe eh. Everybody and that's not judging us. It's a guy judging a film, you know. Yeah.
Roma says bachilolo mwamo na wafingi wachitamu fifu. Gawacha wailinga nyefe mwawa pela mochish. Gani waka teka wafi wanga teta vipi. Kwa vulo wanga la kuchafu wafi teta tiki. But foot another Roma says David Jimu paifu. Ali nifu munefia kwa lesa tari aidu. Lesa gana sonta nishi na chupo na sonta. Wali awantu wali palwa menso ya kupo ya tonte. That's what Roma says.
Ah, ngani yoya waka teka na nina niufu wa boash. Noma teti ndande puno kula ndapo manjeo. Gai niti wa kwiga. Yeah.
Rumor says hey, fima rumor rumor fiwash. Of senda na sida sana. Walobi asini na imumu watu fukua mkwa mkwa mkwa. That's what rumor says. King of Buzz. Ichu. Another rumor says nefu mwuni nefu. Asala wa ikuntumba kawashu. Majority's favorite rap.
Zedwap.com.